Groovy. Jump.
K6.
Na kamna kelele, neighbors on a dine hame. Venye speakers ina chuna, nimeharibu mali ya uma. Mindyo nilimtuma, nilisikia una spread to rumors. Sinu na pull up na chuma, wo unacheza na timba ka Esther Runga. Give me a second na funga, smoking the loud, demi na nuka. Venye mbogi na omoka, wana dhati tuli waruka. When iligeuka, bitch, chameleon nea umejazo na pupa. Team no sleep, I'm having nightmares. Mina wana Freddy Krueger, only for Nora, dead to be here. Dutcha Valley, killing these raps, I'll be a butcher. Butcha Valley, saving our chairs we across the pond like we milk a valley. Coins we getting plenty, won't our chairs and your bag be empty. Pull up these hoses, jelly, look when you fresh, I'm always ready. Pull up na bag to city, we got so high, are we New Delhi? Up on a big, we're heavy, we do not come to play, no sherry. Na come like the first lady, roll up the carpet, the floor too messy. Ulizo ambiwe, nani ana run this? Ulizo ambiwe, direction kwa campus. Ulizo ambiwe, opa ligeuka kakas. Ulizo ambiwe, nani alileta fuckers.
Yeah, naikata na wembe, kenda kinisha mali. Na kunywa bubbly, shit na tiska sali. Ho alipa na olenje, jumura likuwa gani ngati. Yeah, kitu ni safi, chiki yo haga ni wobbly. Na kujana kelele, fala na mbea nyamaze. Ey, wajima mbenye, to watu wana songa gambali. Yeah, awako na weekend, na mane na piga anasa. Ey, kwa shamatire, ningale ndo kiti na sakwa. Ey, yeah, kiti medunga ka off-white, lakini yo mali ni kiti ya local. Kills medunga ni shiny, ya maro utajua niliangusha mboka. Ujiju kitu ni nono, groovy sonyeshio kiti meshona. Ati kuna msia na anza, please can someone tell him it's over. Usi niulize, mali mutu waka wapi. Ey, usifulize, na bado ubaka ngati. Yeah, nunua ticket, sinilize nkuingiza ndani. Ey, unakuja na village, na bado yo mzinge kwa wapi. Yeah.
Ulizo ambiwe, nani ana run this? Ulizo ambiwe, direction kwa campus. Ulizo ambiwe, opa ligeuka kakas. Ulizo ambiwe, nani alileta fracas.
Wanadai ni wasikie, lakini I make me money. Ngona nisikie, mini kopie. Na move inside my line, salt na spread. Niko na jiwe, wakona glasses ikuba, they need be blessed. Mindo pie, uliza uambiwe ni mindo msewa duet. Wanadai nisikie, lakini awajui kubonga. Muted yule, mina kakule. Sipendi kusoma, ni picture painted yule. Mina die move it, uliza uambiwe. Sidaingi kubonga kule, mbona ni mjue. Mashida ongeza mingi, misi njue. Na vile na preach, hizi mangoma zote ni za street, so ukini meet. Follow the order, ukam na pitch. Mindo the C, E na O ni nini to me. Mungi beats, wakitry kudhani wana compete me. Uliza wambiwe migavi ni jewel. Kunipata ni ngumu mi fuel. Wanadhani mwisho ni kwa yule. Mini final formula ya mbui. Nyuni bloats, mimi ni fluid. Nyuni ghosts, mimi ni spirit. Mini host, hao ni sneaky. Ni matost, si ma victim.
Uliza wambiwe, nani ana run this? Ulizo ambiwe, direction kwa campus. Ulizo ambiwe, opa ligeuka kakas. Ulizo ambiwe, nani alileta fracas.